Wasiirka wasaaradda deegaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xarga ka jiray xarunta tababarada wasaaradda bay'ada taas oo laga hirgeliyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaana lagu talagalay xarunta in beeraleyda lagu baro la qabsiga isbeddelka cimilada. Wasiirka wasaaradda deegaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in hirgelinta xarunta baahi weyn loo qabay xilligan la joogo.
Geeko eteena bilimay tumishan sanadka 2025 wali in surunaha xafladii xarag jarka xarunta oo tababarada ee wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada oo ah xarunta nursery iyo greenhouse-yada oo la tababaro dadka barakacayaasha iyo dadka kale oo host community ama dadka deegaanka. Xaruntu xarun beeris casri ah waaye, wali dadka la ka baray qaabkii isbeddelka cimilada iyo aan la qabsado fadeen iyo oo meel raayso markastaba isticmaaleen B8 in yar iyo waqti gaaban. Sidaasan ku horqabtaan dalagu muddo 4 maalmood ee haddaa ka gohay wali in la ka tababaray xaruntu ilaa iyo 10 maalmood. Wali fadaana wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada in mashaariicdu nooga iyo kordhiida iyana deersida degmooyinka kale ee Koonfur Galbeed sida gobolka Shabeellada Hoose, gobolka Bakooy iyo degmooyinka kale ee gobolka Bay. Wari fadaana intii inuu ku mahadnaqnay hay'adda GIZ oo maalgeliyay mashruucun. Wali kale fadaay intii inuu ku mahadnaqnay baxda technical ee wasaaradda oo runtii juhdi fara badan iyo farsamo fara badan geli sidii mashruucun uu soo magaca fadhiyay mid guuleysada. Wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada markasta wali inteeginta inni yaa umada deegaanku yaa barta qaabkii mashaariicda isbeddelka cimilada la qabsada isla markaasna leen ku horseeda la ka yaraayo maaraynta masiibooyinka sida fatahaadaha iyo abaaraha inni yaa kordhiida aan ka mahadsantay sida sharafta leysan sanku arnin kulqiib galeen.